Tumefika hapa amesindikishwa na wakili wake wanne. Huyu ni mheshimiwa Wamalwa, mheshimiwa Omari Danstan, mheshimiwa Otiende Amolo na mheshimiwa Okong'o Omugeni. Wameenda pale ndani na tumeulizwa tuwaachilie ili waanze, ili tumpe nafasi ili aandike statement yake kuhusu mambo ambayo mpaka sasa hatujui ni mambo gani. Mimi kama senator wa Kisii, lile jambo ningependa kusihi serikali ya Kenya Kwanza. Nakumbuka mwaka uliopita vile viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza walikuwa nasema hawataki uongozi wa kimabavu, uongozi mbaya, uongozi ambao ni wa kusukuma wananchi kwa sababu ya siasa. Fikira yangu ni kuwa watatumia akili yao timamu na watatumia fikira zao kuhakikisha kuwa nchi yetu ya Kenya haitaki utawala wa kimabavu. Vile mnavyojua, Mheshimiwa Matiang'i ni waziri ambaye amekuwa waziri wa mashauri ya nini, ya ndani ya nchi hii. Ukiangalia haya mambo yanaendelea, kwa Kiingereza tunasema there is no precedent where before from the independence of our country in 1963 where Minister for Interior, once there has been a transition of power, is now being asked to go and write statement because he's going to be taken to court to be charged for activities that he conducted when he was in office.